I draw blood, be the first to step.
Thanks, my man. Yeah, there's a bagala and Tony Kajam Tony, to kick and pony, fala warning. Nakila de ni pi marika. Dip a microphone, ni switchy oni, kwenye zoni, kwazaki doni, kibindoni, adikino doni, temekela la mido star. Aha, na micha, na ficha, wapat picha, na licha, kwa freestyle, ni rap teacher, na kicha, cha dog dogi kwa slog micha, pikicha, na kama ndonioni macho fikicha, na bigidi rap utoka gelo, nimbioni flow kama nature, na chekecha, na seba na wango ni wape recha, what's up? Ayo, hey, hip hop, tokipi kucheza na rap, nikifaza, kukaza kwa nikifaza na mide wesha, ayo sikia, we to be ya, fukuza mpwe mpwe kupana mia, ongeza na niya, kwanza itakiu. Mimi kufagiria bado na push mita ni vipi tapata ra bana bado zikaza wengine ndo makacha kweli matoze ni gumku rap kwenye go boom kuba sina mapozi na niko sharp indo inaonifa na kama ta mic leo na kama ta mic kesho nataka kupata vyeo wacha mfanye komesho cha kesho no kesho mitingo kama mivesho na niko single kwenye ulingo napiga jingo confidential na demu sina mtoto bado na ishki bachelor kwenye game tuashe moto tumeze ndoto masela muziki soki toto punguza foto kamela mala hivi mala vile mwisho pate magela mbubo ni nyoso sio kidogo wezi kupalika sio kigogo kanyaga mbwembo tia mikogo tulivonuna mbweki magogo sone machata izi ni logo mekaki mbogo yeah skizo pate knowledge Daniel rap storage tajubiza sana G mindo rap college kaunataka ku MC mindo rap OG go faster zaidi ya faster ya yo speed ya 4G weka b-boy na DJ Glaff T na MC ta enjoy kwa E-Day E-Day ya so free blacka blacka tricky tricky mic check 1-3 papa kaka shoot nigga high B black ninja no fuck chinja no fuck winja fake ninja no fake ninja no fuck chinja wafam kiwanja wafit janja wafam ganja wafate nyanja wache kubanja kasio mkwanja sote ni adiko ibeep lap na flow waulize mabisho wana skip kado ni so kivipi na control umzik toka before fake wanakunja low nispate deal is a show movement one place to another place president bila ya kipaza mbona sio case king toka ghetto mungu kashusha bless na aina mchecheto kisela tunasema flesh boom bap this is a hip hop movement arriving we kill it my man yani kuba kuba ha ha